to advertise, email podcast@thisismaji.com.
Release yourself from order and logic and enter a new place. It's not work. It's not home. Here, no maps have been drawn. No books have been written. Nothing is certain. Everything is possible. Welcome to podcast and chill with Maji.
I'm assuming this doesn't end well.
5 million. For food only. 5 million. For food only. I skip it. I don't have a father. 5 million for food only.
Hayi, ufuna ndabandaba wayecabangela insizwa laphana ekuthini insizwa azihambe yovala nasemngceleni.
Isho kangakaba namana mawala inkabi yami madoda. 5 million. Give me 5 million for food only.
Yakusho kwagcwala umlomo.
Sinibingelele, sinamukeleke kuyibhinqa Nation podcast laphana ke network and chill podcast. Ungizwe umntwana kaMchunu, upresident of the Bhinqa Nation, niyangazi. Ngiyazi ke nobe ngilalela siyangilalela manje.
Awusuki.
Nina abantu abathanda indaba.
Awu.
Nigathi uthi ngibhetha ngithini? Ngizobhetha vele. Vele ngiyazi lokhu kubhetha mina ngiyabhetha nje namanje ngiyabhetha.
Macingwana namhlanje.
Ubhedele eqinisweni.
Macingwana, lolu hlelo lolu namhlanje. Ngiyacela, cela ukuthi kube ubaba wesizwe. Kune message enkulu oyiphathisiwe noma oyiphethe oyithule ezweni. Kunamhlanje nithinte into ebucayi kakhulu yodaba labantu bokufika and usemzabalazweni. Ngiyacela ndaba ezithu ukuthi isike sithi namhlanje kancane isike sithi ukuphuma nje la ekuhlanyeni. Ngiyazi ukuthi uyahlanya into yakhe ephila ngaphakathi. Kodwa foko usuku la namhlanje i-message ayikidlule ezweni iphila iphyo ingenalo ukuthi ingaxekeki kanje.
Cha. Akho message ezodlula ngale ntando yakho la lana akusidlale lawo ndoda. Ngicela ukunikeza ithuba ukuthi ke ngithule ihambele sinazo. Ukhona umfowethu langapha usomabhizinisi wakithi. Umfowethu ubaba uDlamini owaziwa kakhulu ngoxamxakekile.
Oh.
Owaqala ukwaziwa uxamxakekile umfowethu kahla bekhamisa belingisa amaphupho enyoni. Ngale sinomfo kaNtetha wazi kakhulu ngotekisi thiwa lagqoma itekisi inkintsho yabafazi insizwe ezoganwa nje insokwini ngakho ke okubalulekile ke namhlanje ke emfoka myeza ukuthi sifikile sakhuluma nobaba la uXhobo mfoka Mpungose ngoba ngangishilo ukuthi umasikandi umndeni wami angikwazi ukushiya ngamuva into engizenzayo omasikanda amabhinqi njoba sibiza ngama walk in the park nama entertainers nje yonke leyo nto leyo seyiswa vele khona mawuthi uyawolalela amazulu aye aya entertainer cha yawona aya entertainer wona isuka badada we uluwele ikhuza bathu wakho Shayo vume yizwa ngoma
ngiyavuma
Shayo vume yizwa ngoma ngiyavuma Shayo vume yizwa ngoma ngiyavuma Hey khohlwa angini manje lana khona abantu abanga understand noma besiqhwenza nje besibiza ngama entertainers uma ngabe kukhona into esiyenzayo noma ngabe sisempini noma ngabe sise ebumnandini kodwa asikwazi ungahlabeleli noma ngabe sisethi we lost one of our own na kanjani lapho futhi sizohlabelela engani ngumlando wakithi empini mayihambile insizwa za empini ngeke kubone ukuqhamuka laba abasuke besebe bengalimalanga empini begijima ukuthi wema akaseba sekho bani lutho ayisebenzi leyo nto wawuzwa ngehubu ulizwi ihubo lakhona elishawayo ukuthi awuyiseli insizo. Icilongo lakhaliswe lonke uyakhuluma nduna. Khuluma nduna.
Khuluma
nduna. Icilongo lakhaliswe lonke uyakhuluma nduna. Owuzwa ngesaga ukuthi cha ngisho inqobile. Yabona?
Angathi usakuyimatch and
match. Wawuza ngesaka. No, sikhona la. Wawuza ngesaka. Mawuthi uyabuka umzabalazo wethu wakhululwa i-contribution yakhona yakhululwa umusic.
Love is it.
Babekwazi beboshiwa amaqhawe bese kudingiswe nabanye belokhu beshilo freedom is coming tomorrow. Beshilo la kidube I'm a prisoner. Besho mirile amageba besho o Black Mambazo ngumlando wethu. Noma skandi wethu wama ngumzabalazo womculo. Yengakho ke namhlanje sizokhuluma ngobuhle nobubi nobenzakala endimini kaMaskandi. Phinde futhi sizothinta kakhulukazi esigabeni sikaMgqumeni nomtshengiseni kuze kuzofika manje. Kodwa nginocela ukuthi nikeze ubaba uDlabini ithuba abengelele lo mfaka ntetha mfowethu.
Angibingelele kwi-panel bese ngibingelela nababukeli emakhaya la babukele khona. Uxamxakile lo umfoka Dlamini. Umfoka Gadla bekhamisa belingisa amaphupho enyoni ekhaya kusebabanango entinini esigodini sasogazini. Ngiyathobela.
Manje imali siyakushintsha ngoba serious kanje. Ngiyamazi ukuthi ngibe abantu. Awu ngibonga uXamxakile. Umfoka Dlamini phansi babanango. Wathi angibothula noma ngenzeka. Laqhamuka ibhobo lathi amawu, umawutwana umfoka Dlamini. Ah hey, siwa ukuthi bafana bakithi. Woza umfoka Ntetha.
Namhlanje yazaya.
Ndlolo sokukhulu kubingelela babukeli. Yitekisi lelo umfoka Ntetha phansi eMelmont. Osedume ngele nkintsho ke manje oqhebetheka kakhulu lapha ku SK Brothers. Umnikazi wodwendwe oludumile lawo yonke.
Ngibona uXamxakile lapha mangabe kufanele aqhawule isandla asanekwatshu nje angazi because wayena uzasichazele. Woza mpofu kamyeza.
Baba ubhuti omdala lana uXamxakile. Kube ubhuti uNtekisi la osezoba umnumzana kungekudala nje. Hey, unigama lomnumzana kuyasusa ukukhuluma kakhulu ey'nsukwini. Bafowethu siyanamukela, siyanibingelela ababukeli nonke emakhaya. Siyathokoza ukuthi nisazoba nathi ohlelweni lizo liyophela. Please continue on supporting us every Wednesday kwiBhinqa Nation. Uhlelo ke lolo lukhulu kakhulu ngendlela eyisimanga futhi olusazoba mnandi oluney'thelo ezinhle ngendlela eyisimanga esizweni. Hamba nondaba ezithake lapha umfoko amacingwane okuyena ungathini uyinzalo kakhayi. Uyena khayini okhona okhiphe yonke inzalo yeyichwensi le khona kwaZulu Natal khona okumhlabo. Aphele ukweyisa kwaqala ukuba official ngongizwe. Khona yonke inhlamba nasey'nkundleni zokuxhumana ungizwe.
Uyazi ukuthi ubaba wayenenkinga emsebenzini ngale nto eshoyo.
Yani.
Wayeyinduna emsebenzini kwaloli. Kesho kwalapho mangabe fika abantu besebenza laphana abanye bebhedha bebe. Wathi hey umkakho kuphakela isikhaftini esingaka. Umkakho kuphakela isikhaftini esingaka wazozosebenza akazoqhutshwa njengebhala la. Hey wena emsebenzini bayi mpongolo yabo.
Yeah.
Emboni kwalokho bemunderstand abantu belokhu.
Excuse me.
Tekusuka lamangabe ngekho emsebenzini elovile noma off. Noma eselevini. Uyabuya lapha nase kwashaya labantu ubhupha lapha. Kwasuka insizwa yakwaGwashube ngapha emampondweni. Ithi nayo imbambele. Ithi ifuna ukumlingisela ikhuluma njengaba ishanga kanje.
Hawu.
Abayishanga nje isiphiwo somuntu isiphiwo somuntu. Khona umuntu onyanyisa ezithulele nje ongathi uvela umbhonyo nesigwaqwa obona ukuthi lento yayanyana nini eyothesa.
Ndabe zithake ngijampela ngithi ukugijima kancane. Kade kunomhlangano ezinsukwini wabaholi beMatch and Match kade ubanje uPremier kwaZulu Natal angazi noma sengiyagagamela yena angikubonanga kuloya umhlangano
cha awume lapho awume lapho siyeza lapho
yini cha ngiyabuza bekungiphendula nje simple answer ukuthi cha bekungekho
okay cha bengekho emhlanganweni ndoba ubonile bengekho
nje aw
angithi ngumongameli ngiyadelegate.
Oh.
You can't find us in one place. Nambe ngiyo engage kwezinye indawo. But my team which I trust the most with my whole life. Ubaba uNdabandaba no mama uMangobese wakwaZuma bayibambe kahle. And I'm proud of them.
Mm-hmm.
As a president, I need to dedicate.
ngiyambonga la nobhuti undabandaba lapha, ngimbone nethuba ade liyinqayizivele nopremier. Angijwayele umfoka ndabandaba ukumbone nobuholi bakhe since simazi ukuthi uyinkathi. And kunayo inkulumo yaze ke yangiphatha kabuhlungu, funa
ngiyizwe. Kulokho yabona kulokho kushoyo.
Yeah.
Ndokutshana nimi neqiniso. Undabandaba akaqala ukuba yile nto ayiyona namhlanje.
Yeah.
Kusukela kudala wazalwa nayo njengami nje kanje.
Yeah.
Kodwa abaholi abaningi bacindezelwa.
Oh, that's true.
Bacindezelwa uyacindezelwa umfoka ndabandaba inkathi yamenyanyo ndabandaba.
Iqiniso
lokho ngeke ngakusho ukuthi ukhula abantu abamthandayo.
Yes.
NoZulu wonkana lapha kakhulukazi lo sonele esihlalweni. Uze kwesinye isikhathi ezamaphuthu ndabandaba engenxa yokuthi une frustration yokuthi uyayazi answer kodwa akakhonjwe classic.
Akanikwa lento akayiyona.
Kanti ke manje la uthola inhlonipho nokunethezeka nokwazi ukuphilingana sithethisane naye sikhuzane naye kodwa bese kuthi mina mfana noma egijima nomkhonto ukwazi izitha. Njengamanje ke abantu abamenyanyayo bayibona sebephoqeleke ukuhlala naye in one table.
Abakwazi
ukufihla bonke bembuke bejuluka besula imbici bembuke bejuluka nangu. Zona lezi imbongo labehleli nazo.
Yazi ngize ngezwe ngisho umeya waseZululand ekhuluma inkulumo yenhlabathi ngendlela eyisimanga. Ethe as much as singahambisane neyifika namthwalo engekho kusemthethweni eNingizimu Afrika kodwa akwazi ukusuka nanombane ayisingithusa lenkulumo ukuthi umhlonishwa azi ukuthi abaholi shoshove ihamba phambili kule match and match ekhona kunomfoka ndabandaba ophuma ngaphakathi eqenjini lakhe esingazange simuze futhi amrecognize even nangelanga lilodo.
Ingoba kuliwa isikhwele sokuthi uphunyule kanjani ndabandaba, ndabandaba ungene kanjani, kuliwa nalokho, kuliwa naye igorilla lami, inkunzi yami, ikameli lami bakithi nami ngiyidolele. Kubalulekile ukuthi lokho abantu bazi ukuthi lento ethi isikhwele sobutsizwa ikhona. Nanga umfoka Dlamini usebusinessini. Uma ungambuthi usukaphi? Umfoka Dlamini njengamanje nginabanye ngeprofile yakhe. Insizwa lena ebekade ngisa ngingakangena emsakazweni sasebenza nje kwezinye indawo ngilalela uNtshatha mina ngumlandeli kaNtshatha mina
hayibo
ngumlandeli kaNtshatha ngoba ayikho into ebalekile ukuthi mangabe ulalela umuntu uzizwe wena ula emakhaya uzizwe wena uthi nanga umuntu ufana noma uma uyintathe elihlakaniphile ikwazi ukubuza isikhulu ibuze lengisho ugogo ohlele ekhaya athi awu awu yabuza lengane ngathi ihlala lekhaya ukuze ngoba ngeke sithole ithuba sonke lokuba lapha behind the microphone ukubuze lo muntu loyo leyo nkomazi ebaleka nobisi ukuthi ayikhulume into ebalekileke la isimple ukuthi uNtshatha wasirepresenta kahle ubaba uBhodloza wasirepresenta kahle ngaphambi ngifike mina eKhosini ngathi mangivula iradio ngilalela uSkiya ngengoma ngoba uSkiya ngengoma kwabuya ngathi unga driver awulalele kahle ekuba kuyi radio lapha phansi kwehlahla nedokwe kuba sengathi unga driver
uzofaka imoto ezihlahleni phela ubumnandi bobasikandi
mfana lokho angene uqamxekele kumfoka khadla bekhamisa benje ngamaphuphenyoni madoda phansi babanango owapromote babanango apromoter ubunsizwa engene ebusuku engene emini ememeza yabo
yes
and which was very appreciative esebenza la khandwa khona izibuko yabona
umlando omuhle inkinga uvusa awuvuselele lo mlando wakho awuphinde ufunde umlando wakho muhle ucebe kakhulu awufani njengoNtshatha kodwa as much as umlalo lo wakho umlando uvuselelo kaNtshatha umlando uyavuselelo
kanjani
hayi ngelinye ilanga siyochaza
manje umfoka Dlamini ngiyacela ube yilo uyadlamini hayi lona osenemali lo bhora uyabhora manje yabo angazi ukuthi igwini zashe nobani ifana nayo lethe bengikhuluma last week ukuthi amakula atshe nobani ukuthi after umlungu iwona unombolo 2 ngempela le position amagula ngempela ayinikezwa ubani ihlala indhlupa le
ngisho nakuyikhu nje indiya libo
ngoba manje ke ilundeleli edlula amalunda amaningi kodwa ninomzimbo kahle uhlelekela leyona idinaso uyabona.
Oh, kusho ngathi wathi awuselo ayiselona idata.
Ulubonile lijuluke kanjani idata libona uphokathi abantu.
Hayi, umfundi sonke.
Engajabula wathi akajabula. Athi yahle yami. Hayi, 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 hayi.
Engabela kwenzani idata babudlamini sinawo
uhlelweni. Sandela mntaba.
Yebo, yebo ndaba ezitha undaba ezitha ama ekhala ukuthi ngokuthi angisena loqhamo amaziyo. Ngiwuye ndaba ezitha loqhamo amaziyo. Kodwa ke ingane iqalizalwe ikhule ikhase iqale ithathu nyawo kuthwa wamayedwana ikhule iye kuncela ikhule njalo njalo ngiqonda ukuthi the more sikhula the more izinto eyiningi ishiya
ulahle kumsoco
the more ulahle kumsoco
awulahleki mina ngijena
indaba ezitha kuwe phela angeke ulahleke ngoba wena awuphilaphilanga manje thina ngoba siyaphila
hey
ukucabanga
nasi sikhokhusa amageza sikhola kimi
usibe likhuluma landela lana kulalela nama 2k la mawuthi indaba ezitha kaphilaphilanga usho ngokwekhanda noma usho ngokwempilo
hayi ngokwekhanda umhlonishwa siyathi ungizwe uhlane olujwayelekile esesalijwayela yena ka akanamahloni manje thina sithi sikhuluma la sibe sicabanga ukuthi
ingane ziyayithina ekhaya
usafona lapha na uzicela mangama wangena ukuthi angifake ku line 6 kuno line 6 kuno pontho nalale umsazwe kuno pontho hey nina kuno pontho ku line 6
oh yeah
uthi hayi hayi ungibamba ungibambe lapho ngizongena ku line 6 ongayena 0893109113 kono umnyu pontho okukhona
hey usayikhumbula ngisho ukuyikhumbula ekhanda
haw kohlwa Kamkayile mfethu umlando wakho mfethu sikubonile emveni kwalokho uthe sikubona lapha na wawa isikhokhisa amageza umlandeli oqala nqa ugaina imomentum nokuba popular welanywe umvelo umfoka Bhengu bazoba uqhosha ngokwenza kakhe umfoka Sibisi ngoba yena esezo defend iBhop angithi kwakuzothiwe kunjena kwakuse ema IC lapha eBhoveni iBhova lilidla abantu ngokomculo kodwa lingenaba abantu abaya abantu abazokwazi ukuphusha iagenda yeBhova kanti unkonkololo lwalufuyile lapha lulemkhovi yakwa Ntombela enkandla omphondi lube nomkhovi yakwa Dlamini oxamxakekile yabona so manje impela nje impi ayiphezulu kakhulu
kanti lento kuba khona komkhovu ngema artist into endala kahle kahle
hawu
Bengithi into yamanje ngoba phela umusic sahamba online babudlambene sisedlule ohleleni.
Awubeka sithombele kade sinobaba usixhobo umfuka mpungose lapha wakubalula nami ngakubalula mfethu. Awusinikeze nje umlando mfethu ojulile nomsoco ohambisana ke nomculo nokuthi wagcina kanjalo usuyithola usulapha ekwindidani.
Angibonge ithuba kuwe indaba ezitha. Indaba kamtshengiseni nami iyahlekisa. Ngafonela untshatha esuka eThekwini ezela kuifestival eyayise Jabulani Amphitheatre. Ethi hayi ake sambe siyobuka uMasikande. Iqiniso lithi ngangazi ukuthi khona oshwi, ngangazi ukuthi khona othozanilanga, ngangazi ukuthi khona obheke muzi lithuli. Ngangazi ukuthi khona umuntu ekuthiwa umtshengiseni Gcwensa noma amageza amahle. Ngangazi ukuthi khona umuntu ekuthiwa umgqumeni. Uma ngifika lapha eJabulani Amphitheatre, untshatha ke uyasebenza lapha e-stage u-MC, mina ngihambe ngihlalele lapha ehlweleni. Ihlwele lokhu ixoxe zithi hey azongena amageza amahle azongena amageza amahle wakwabona into mayine support eningi ugcina nawe usuyisupporta noma ungayazi njengabantu abasupport uMisi khona abamsupporta ngoba ene support eningi akhonthi ingoba bethande uMisi siqu sakhe
it's a mob spirit yeah
amageza ke ngawathanda ngawazi lokuthi nami sengivuna ukubona lo muntu ukuthi uzongena e-stage wangena kumtshengiseni ngalelo langa beyibiza ngamageza amahle kwasukuma inkundla
hayibo
hawu hey leli iqembu leli liphi leli iqembu angilazi ngikhuluma iqiniso angilazi ngiyaqala ukulibona cha ngijabule nami kanye nabanye abantu abajabulayo yedluleke ifestival kwedlule nje kamavika ambalwa ngithengise eJimistine kwakusena ama cassette shop music shops angasekho manje ngayithela kwiDVD uma ngithi ngiyayibuka iDVD inalaba abantu sengikhohle nokuthi amageza amahle inalaba abantu abajatshulelwe ngababona eJabulani Amphitheatre ngathenga le DVD. Ngifuna sixoxeke le. Ngithenga iDVD angazi ngizoyidlala apha. Angina radio endlini, angina TV. Ngathi kodwa ngiyayithatha le DVD mhlanga nemali yokuthenga iDVD player nemali yokuthenga iTV ngiyodlala laba bantu. Ngasebenza nzima ke ama overtime ngayithenga iDVD player. Ngathenga iDVD player after some weeks ngathenga iTV. Ngafaka ke le DVD ngabiza umakhelwane wami okwakusizwe umfoko kaMtambo ezongibonisa lento idlalwa kanjani ngiyazi nokuyazi lento mina ngiphuma emakhaya. Angikwazi ukuthi kudlalwa kanjani iDVD player kumele uyixhume ne TV kukudlala. Ayi angibonise umfoko kaMtambo cha si siwabukeka amageza. Ngiyaqala ukuthenga into noma esa cassette noma esa CD noma esa DVD. Mina into yami yokuqala emhlabeni ukuyithenga iDVD yamageza, hayi CD, hayi cassette. Ngangiqala ukuzwa ubumnandi bukaMaskandi empilweni yami. Ushuthi umtshengiseni owayengiculela into eyayihlukile kunale esase sijwayele mhlambe yomfazi omnyama yophuza ekhemisi yomfiliseni magubane yothozani langa wafika nale sasitayela sakhe mawukhumbula la ama backings kanje encane nomphondi babecule ngathi bahamantombazana. Lesi sitayela ke ngangidlala le DVD usuku lonke
webhuti kancane nje ngiyaxolisa. Ukhona yini mhlambe namhlanje okathi mayecula kuvuselele lukululu lelikamtshengisene enhlizweni yakho i-artist nje mhlambe osayiduduza ngalo ukuvala isikhala sikamtshengisene
ukhuzani mfoka mpungose.
Oh
awu ukhuzani
awu
cha ngicela ukuphinda indaba ezithi ukhuzani mfoka mpungose
le phandaba ekhathi mahlathamnyama
lalela mbuthu nami nikhuhlisa emakhoneni lapha bese nambe bese mbuya niza lapha ukuthina abanikazi bodwendwe.
Oh
bese nithi nina aqala ukudliwa uqala ngaphambi kwiwe sicaweni ayikho lawo kana kubeka nomlando osaza nawo mfowethu la
hawu
wena miyeza ngale mbuzo yakho lene evezi zingalo kwamakhethini
angeke ubhuti omdala akhuluma ngokulimala kwakhe ngokuhlukumezeka kwakhe nothanda yenalo bese ngambuzo uthi emva kweminyaka emingaka umtshengisene ahamba ikhona yini into evala isikhala sika umtshengisene nakho kuya kusho ukuthi lapha ngakini kuindodakazi wakho ngikudodakazi wakho. Oh ndodana wakho, sorry, ndodana wakho. Undodana wakho lapha enkandla umnumzane cha uyena impela hayi. Uthi ngiyathemba futhi ube khona se Carnival City lomcimbi kade ngomhla ka 2 May. Masiba lokho
nje. Ayi cha udaba yangoqhamanga ayabona bayi. Ayathaya yakhe. No somganga ayibayishaya bafana bakithi hayi.
Mina ngazi ukuthi ubani umuntu omdesigner la leya
choreographer yakhe. Hayi, ukusekhole la.
Oh.
Ungakhohlwa.
Angiqhubeke nemlando. Ngangumuntu ekukhuleni kwami owaye nobumbongi.
Oh.
Kusukela mandulo ingoma mayingathi nezibongo ngiyayithanda kakhulu.
Ayikati imali ingamalikezi bayizokushintsha. Ushintshe. Hey, uqama kusena hlobo.
Ngathe
njalo. Hey, angizwanga. Angizwanga. Lalela ngoba ukhathide. Futhi bangamtshela ukuthi angakhala minye embethi. Uyabona make njengoba sikhuluma ngo 96 nje.
Yes.
Uhlelo ulifila ngathi liyabhora mayingenile uqhamo. Maye kwangena ngeke umansi
uhlebi. Usuka lukhulu
ngoba
Musukusropa. Hayi puti ngeke siyacela. Icela ukuthi awushukumise sifuna ukuzwa le nto leyo.
Manje ufuna sishukumise.
Ziyawungena kanjani lapha? Sifuna ukuzwa le. Ngegathi siyarobheka la sike classini.
Maneni bahlonishwa.
Hayi sifuna le yanto leya na puti. Sifuna le yanto leya.
Ushwele
amaqala le nto lo kuthi awuyiletha. Hayi manje. Sothatha ukuthi ingane ayibone ekhaya uma ngabona
makhaya. Hey kodwa umali. Hey wasipula le loqhamo esimasiyo madoda. Ah! Lusokile ulima.
Oh,
lusokile ulimo. Ikikhathi, ikikhathi. Wes wayengagcini ngokuyibonga yena ngena.
Oh.
Wayekwazi ukubonga wonke umuntu khona le
ibhuti ungasithintele.
Noma ngitshela owusuku uma ngenyanga.
Ngeke ibhuti ungasithintele
siyaxela.
Ngeke
ibhuti ungasithintele. Ubalo wafaka
akatifa ngenani.
Cha luthi awengazi ukuthi akalokuthi.
Ngipheni ithuba.
Oh. Ya,
ayi asobekezela. Akuyona imali ukukhula.
Akungeke.
Cha ngilinde indaba ezithi.
Iwayini is get more expensive when
iminyaka ihamba kakhulu, yeah.
Ma ngiyaxaxa umuntu iwayini enjani leli ingane
lo mtshwala ungakhushukelwa vele.
Uzothuzela inhlanye ingane makuvuka lento athi uyiyo. Kufunakala ungani ngishiya ikhehla qhutshwa ngohelishe yongena esibayeni. Mase kuthiwa sekuyobonga. Laba balaziyo bese belisho ubona kudili kunyembezi. Ubonke lo muntu uyagiya ngaphakathi.
Cha ndabe zethe ugiya ngiyagiya njengomnumzane nje ngiyangena esibayeni sakithi ngibabiza bakithi ngibabiza ogadla bekhamisa belingisa amaphupho enyono lolo ka womgodlozi yanqa umkhulume somuntu noma engasathandi ubaba lo ngizalayo unqolobane beyigudla bethi igcwele ikhwebu kanti ithola amahleza yena
wazi santshosho ukhathe ide lezo ngikhumbula kahle wayesemkuba futhi wathi intombi zasemntu batuba eke ziyamzungeza yabonayo wena mfowethu
hayi yena ugadla bekhamisa
wavuma ngoba ayiwamthandiso okwentombi ukhathe ide
ugadla bekhamisa yena
uzalwa wazokuchithela nami ukhathe ide ngoba ayengibachitha la wazokuchitha ayisechitha la
ugadla bekhamisa uzalwa umkhulu wami unqolokosha umhlandlo wengwenya ubafazi nithula nisho ukuthi ikiki yanobona umsunuza nothule ekhaya ngisho ukuthi angabi isinokwe naye unqolosha umhlandlo wengwenya uzalwa ukhokho unqofo njengoba majiya umathanga amahle alinge nokwenziwa ukhokho lolo sengisho ukuthi angabi isinokwe kuphela sengikhulile yonke into isibekwa ngeorder yonke into ibekwe ngeorder
woza mfethu mina ungasincisha ubisi ayingakho
ngathi mangidlala ke iDVD kaMtshengisini ngafika lapha ku track number 6 iDVD yakhona ithi phethe umbese u track 6 wawuthi phethe umbese la
indini 6
yes
oh yeah
la indida nayibonga khona ngayithanda lengoma yayibongo ngangithi ngoba ngangisebenza ebusuku ngivuke nje emini mhlambe ko 12 ngivese ngifake u track 6 bese nje ngithi repeat idlale kuyoze kushaya u 3 ntambama leyo ngoma yodwa ngithanda ukibonga kaMtshengisini lapho eyayibiza khona ke indidane evame ukudidabani ngoba njalo mayishaya intombi akhuluma xeqe imlomo kusuka amaduku emakhanda wena nomphoso oyithambo leqe zonke izinja maqede zemkhokho ethu asifica sicwilile isidakwa etshaleni wasenyula wasigeza maqede wabonga ngenhlamba namavolovolo ngenxa yokuyilalela njalo njalo lengoma ngenxa yokuyilalela njalo njalo lengoma lezi zibongo igcine ihlala kimi ihlala emzweni yami sengiyaxoxa ke nabanye abalandeli bamaskandi kude hey kunengoma enginokuyidlala lapha endlini kaMtshengiseni soso sebegcina bengixoxela ke abanye abalandeli hayi kunobumbange obukhona phakathi kwakhe nomunye kuthi umgqumeni njalo 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 okhona umunye kuthi umgqumeni angimazi umgqumeni by then
xamu ungwasenqutho ungangakithi musu uzodla amandla ebhova
ntetha uthathe ivuma
leyo ungamazi angeke ngeke kusola kumagcokama kushukushu uthi omahoke la ungabazi igoma lamseleko
cha mahoke
angamazi umusu ukudla amandla ebhova
ngathi webhuti ngabe unepolitiki na ikhona ipolitiki ekhona
bekezela umuntu mangamazi angimazi
okay
ngeke ngivuke ngiphuphe ungimazi
okay
ngase ngithi ke ey bafana ngaphathisa abafana ababehlala ngase drobheni ake ningithengeleni lesidi yalo umuntu ekuthi umgqumeni hayi babuya nayo ke abafana hayi ngayilalela lensizwa ngayizwa iyakhupha kumthatho indaba ngoba kakhulukazi mina ngangithanda ibongo
kwemagic
abantu abazi ukuthi izibonge kaMgqumeni ngiyazazi.
Hawu.
Isithini?
Ithambo lembongo lemnyama enedlebe lodwa mhlawumbe izinto alegcola emakhandonyoko. ichobe esosha vese umsebenzi wakho wena wangihlebelwa ukhohla kungqipha uqubu lamanzi adungile akubhutha khona zonke ingulube hleze neyakini yafika
uzoxhuma undaba ezithala phana hey ungagijima
kakhulu cha ngibona mina eshanga of you ones uyibonga ngathi ngathi imde kathi ngibona mbele nale mnyama le hlebelwa twa kodwa usabangulu nenyama
sangibadlala bobabili ke manje
yeah uyaphalazisa
kodwa ngangimqoma eqala umtshingiseni
hayi cha ukuthi yazi
kuthe ngelinye ilanga ngoba ngangijwayele ukungena okhozini ngizibongele ngaze ngithi hayi
uqoma njalo maninike ninake bokhleva bamanje banamadata uvumelana into akona uqoma ukuthi uyintombi kuthiwe ayi they are so gay guys of amabhinqa they are so gay unyobethi uqoma ukukhuluma izulu ejulile yabona yabona uthi wavuma ukuvuma
ngase ngikhetha umtshengiseni
iqala yes
right ke ngoba ngangijwayele ukungena okhozini ngi-entertain ngibongele ngithi ngumfo kaGadla bekhamisa belingisa amaphupho enyono lolo kaHomgodlozi yangimkhulumisa umuntu noma engasathande indoda emnyama ebonwe izingane zayibalelwa thunina thulani abantu bami yolonto ezoletha inkomo la ekhaya ngangivama ukuyibonga kanjalo ngase ngithi ake ngibambe ezami ngase ngifake ikamtshengiseni
oh my god
ngalelo la ngayifake ikamtshengiseni 5 minutes later kusebusuku 12:30 kwangena ikhole ngayiansa yathi lensizwa unjani mfowethu Dlamini ngathi ngiyaphila yathi ngumtshengiseni ngokwagcwentsa kade nguzo okhozini
ayi
kwathi yenze njani ubuthongo bafika
nganginqono ngaphuma ngagiya fonela umuntu ngangiqala ukufonela umuntu omkhulu
kuseyuxama webnandini
ngangiqala ukufonela umuntu omkhulu ngagiya nqono ngaze ngayojika enhla kwesibaya ngifonelwa uya hayi ukuthi mina ngifonela yena saxhumana kanjalo ke nomtshengiseni ngesizathu sokuthi umtshengiseni ke sesixhumene kwasengisondeze eduzana ngagcina ke manje sengumlandeli wakhe kanti ngangithanda nje ingoma mina hayi ukuthi ngangisekuthena umtshengiseni uhlula bani noma wenzeni noma wenzeni kwagcina ke sekunesikhwele ke manje kulabo ababethanda umgqumeni ngagcina sengisithanyana sabalandeli bakamgqumeni kwagcina kwakhiwa undaba ezitha weqile kwakhiwa usiphiwe wakwasithole akhiwe untshade wakwasithole enkandla ukuthi akangene naye emsakazweni azobalansisa asho ibongo
ukukhohlakala lokhozini kudala bakhona
azosho ibongo zikamgqumene ongenani ngoba manje sekumunqo okhozini kunalo umuntu okhathazayo ngokuphusha umtshengiseni kwathi onqona kubalansiswa ke manje
nawa wenza kakhulu angifuni qama
hayi ngangenza ngangenza
shemini ututhi awunakile nanga uDudukhoza angene
yazi phezulu Dlamini lento oyishoyo ukuthi wakhoveka kanjani kumtshengiseni wayithenga kanjani inhliziyo yakho into efanayo yazi nakuyipolitiki khamo kwezi izinto ungazazi kade nokuzwa ngomhlonisho omunye thizeni avele nje avele mhlambe approacha yena noma nihlangana edolobheni kuphi kuphi akhombisa ukuba umuntu kwena akagqoka isikipa sepolitiki akanalo but inkingi usenegama agcina sebe umuntu nje umuntu nje umuntu wakho nje ngoba wazi ukuthi une access kuyena kugcina kuphela nje ngawe ngempela and uligqoka ijazz likulingana uyithola ibrand
kahle nje Tina nje kukhuleni kwethu sakhova inkatha nje. Wonke umuntu automatically yonke into wawuyibona eseduzane kwakuyinkatha into sasifunda esikoleni.
Imbala yenkatha yayigcina umsizi isibhala ngayo. Ubuntu botho yonke into sasikhoviwe nje.
Sasikhoviwe nje. Ngiyangimangala nje ngithi emakhaya kunomuntu mhlawumbe owukhongolose yi-EFF ngithi mina waphunyuka kanjani.
Mina ngiyazi le. Mana ilethu kenze kanjani ingabi nayo i-truth commission le yanto. Ngoba lalela phela bekuwu-post 1994 umuntu uyabuka uyakhumbula ukuthi sisicula ngisho amaculo iqubulo zenkatha sithi oh pusha ugqobi makunjalo ugqobi pusha ugqobi thina masimcabanga sicaba uNkulunkulu ongaphe konkulunkulu
Kodwa ngikumina emncaneni bami ndabezitha mina vele ngangazi ukuthi ushe nguhulumeni futhi uNkulunkulu. Angithi akekho omunye umuntu engangimazi. UMandela mina ngimaze after ushe. Mina ngazi ukuthi uhulumeni, ngazi ukuthi upresident, ngazi ukuthi umuntu oyinto yonke nje. Mina ngikhule ngazi ukuthi ushe.
Kuthe sekufika amakhekhe esikoleni, ayifika nje once at gwagwa. Lo kuthiwa awugqila amancanyanyana. Now lo anikezwe igama. Ngoba nama social media nje befike nje manje amanga amadala ayivele khona lento kuthiwa athina amahansi ayeheza amahansi angathi amanga kanenhlanhla ayanda
kodwa lezi mfishana kodwa
tekusuka lapho kwathiwa uphungani mazulu ngoba uMandela waletha amakhekhe ekoleni ukuthi izingane zibuye ixoshaxoshe zidle manje ngathi sikhathi sikhomisa ngathi yawathanda namakhekhe kwathi hawu Eh la makhekhe
lawo. Uzowini vote lo.
Kusho yena umntwana ophinda ngene waphusha lo propaganda. Tishkhule sadle ukugwenje mina ngawe nyanya kusukela lapho.
How?
Ngikutshela yena ngase
kuqiniso nje emkanje. Emakhaya ay. Wazi ukuthi namanje. Namanje kusukuhle vana mangibona emakhaya umuntu egqoke iskipa senyinhlangano. Mhlambe nami sengaba yinhlangano ukuthi ngeke ngisho. Kodwa khona emakhaya kusethuza ukuthi ubone umuntu egqoke iskipa senyinhlangano. Uyibuzi wakhulela kuphi ngoba thina sakhova thina.
Hayi hayi sakhova.
Sishiswa iqubulo zenkatha sithanda
noma sasiyani. Ngajalo ngebreak ukuhamba yini ushawa umgangela ushawa esikoleni hey bafuna ukukhumbuzelana kodwa umgangela ushawa esikoleni
nenzelwa nenziswa amakhadi ngenkani
yazi
inkathi yafaka kwagqishwa kithi futhi ngeke iphume
mana ubuthi
ngiyakhona ngomdlali ngale
uma siwa abrestutales
uma kuzovotelwa uma uphongo lo esephakamisa umhlonishwa uzuma ngaphuma kancane ngathi ngoba phela nayo wani kodwa khona
hey zonke futhi phela ukuthi athole two-third majority eParliament seqa sonke nami ngiqala ukuvota ngavota inkatha ngiqala nje ukuvota emhlabeni
thina sathi iqembu nje inkatha lokho okunye ayi
indlovu eyintathu yazi ngeke ngibone ngisho naso
mana ngingisho kufika kwengculazi wathiwa lesho ANC
yebo yonke intembi thina sathi ANC sayitshelwa futhi ukuthi iANC yamaXhosa yabantu laba abakhuluma isiXhosa uma sesikhula sesibekelwa kahle ngathi uma ukhulu uyaqala usulalela kahle ungalaleli ngemizwa sesiyawuthola umlando weANC uthi haya abaholi baya abadala base KZN obaba uJohn Langa libalele Dube
umlando wakho na
usangisazisa nje umqondo usubuya manje mawusukhulile ngoba ethu ungizwe kuseyothimali kanti cha uma ukhula umqondo uyabuyo ubusulalela ukuthi hayi man anginjengoba babesitshela manje sesiyayichuzela ke ngeke ngisho ukuthi sengivotela liphi iqembu noma ngisavotela wona inkatha kodwa
wasubhala ucima manje futhi
cha phela sengiyakuthanda
ngithanda iqiniso mina likhulu
nayo
ingculaza ingculaza yathi mayifika kukhona ukukhula umdlalo waduma kakhulu weKaizer Chiefs waduma ethandwa umuntu yokuthiwa wesifazane kwabona yabona inkathi ukuthi laba bantu basekuthanda umuntu wasegoli kanje babele bathi hey uDr Khumalo banengculaza mina ngangidlala ingane waye inspiration uDr Khumalo waye inspiration to the young people ngobe lapha nokwakufanele kahlehle kwakufanele iKZN iphenduke ngathi iSwazini
kube
imvunulo udo uvunulo udo shembi
kodwa ke kodwa ndabe zitha yazi kade kufuna umntwana aphinda ngena bonga kwezinye zezinto beside nje kwehlwa
kwesizwe cha siyambonga nje manje
siyangena manje khona khona lapha engikhona uyazi ukuthi lo zulu lo okhona lapha na wemarch and march obonakala uhlangene lapha na inzalo leya kamntwana kaphinda ngena isilo nje isilo samazulu indlulamithi yamakhosi ekhona nosithunzi saye indlela sikhona ngayezweni umntwana kaphinda ngena wayona yonke iKwaZulu Natal iyilento leyona ayilahleki empandeni zawo noma phela ke sekuhambisana kanje nomNazareth ngoba umNazareth abune role obuyidlalile kakhulu ukuthi uZulu ugcine uyilento eyiyona even ngisho imvunulo ngaba sayibona ukumnazaretha bukho ngabe sekuyinto nje imvela kancane leyo enkatha ngeke ngabona nasolundi lapha ne garden court bothuthuzolala khona kuphedizela abantu nezikipa zenkatha ungazi ukuthi la e garden court kune prince mangosuthu hall yonke into yakhona nje inenye ngomntwana uthi uya uthi angazi uyakhupha ngathi kwa D kuphi open book thula sizo yonke into
uya manje lapho vukadlamini ngane yakwethu yazi kunabaholi be-ANC abangazange bebe nalo udwendwe lasemakhaya ngenxa ukuthi babesaba ukuthi uma kuye wavunula wafaka umqhele ukuthi uhova ngoba kwakuneyigama lakhona uma washo ukuthi uhova ukuthi uhova noma kuthi uyigash yadelalake ANC yayigcwele elokishini komasho yona le kanje yabona injaka leyo yabona watholakala nje ngathi uswenkile ufaka izibuku nje kuthi uyisukile emkhaya isukile emkhaya hey 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 na amaqabane kuthiwa amaqabane yabona yabona ma unomethiki nje ungafuneki kule lapha wabona athi uNC ngoba unonestala 10
uyazi indaba ezinto esekuyo lo sizobuyela kuleka masikane ngangisuke ekhaya ngawuvakasha kwababa omncane ngapha empangeni entambana
konto ngisazombuza yona
ngangiqala ukubona uqembe le ANC mina ngethu ngisuke ekhaya entinini ngiyobhajwa babancane empangeni ngabona uqembe le ANC kwathi angehle ngibaleke ukuthi ngizobulawa phela la angiyazi mthi ANC into yabantu abamnyama futhi bakwazi ngathi ANC into yakuphi yasemaqhoseni angwana lawo maqhosi uta kuphi sengazi manje use Eastern Cape ngangala mina ngathi uqembe le ANC ngani iyayifakwe yajula inkatha namanje nazo uthi bafowethu ngingafunga ngingafunga khona indawo inkathe yafakwa yajula kuzo ngekuvuke ekuseni umasipala wasezululendo sophedwe elinye iqembu
ehhe na lethi khona
ngenxa ukuthi yafakwa yajula inkatha kubantu
elingakho umuntu olaphinda ngena akhala minye embezi echallengewa umuntu sifazana uqala ukwazi ukushalenja umntwana ophinda angene wamehlula ukamakhosa msipi
ngoba nakhona kwakuqembu ke abalandeli benkatha kwakuse inkatha leyo
into efana nsene MK MK ANC
yebo angeke mina ngafunga mina
MC NC
ngeke kuvuke umasipala wasezululand ngisho after 125 years ngeke uvuke umasipala wasezululand usuphethwe elinye iqembu
Lendo nayifaka kanjani la emahostel?
Ubaba ungishuthele omnyezi uhambe nje ngapha kwaNongoma ngekhati zokhetha ungitshele ukuthi uzolithola noqembe uqembe lwe ANC.
Ngibini uLundi la ngihlula uLundi. Ngaze ngabona ukuthi indlela yokuphithizela ngakhona kufana nalapha emarondweni kuphi kuphi. Iskipa nje senkatha.
Phela.
Lana ke la kulama hostel lana la babizwa ngani khona ama hostel amakhulu nje akhona la kokosikoso wethu nanana. Ngelila angafika ngiqoke nje iskipa ngokuyishintsha ke-kipa zeinhlanga wayese MK. Eyiwa ngikhuza omunye ibhuti lapha ngehle emontweni wathi nje mfethu kuze ungasusa ukukhuluma ngcono usibeke uma ukuthi mhlamba awunaso sisenkathi siseduzana. Hawu. Wathi nje kuze uzokwazi ukuhamba kahle la e-hostel. Itole 2024. Wathi nje cha cha cha. Oh nakho kunye ngaze ngikhohle la okubalekile ngicabanga ukuthi kubalethi kudlule sizweni. Sikuyi graduation season. Iingane eyisebenze kahle ema university ziyagogoda zitheswa imiyezane laphana ba ziyaqokiswa kulezi insuku lezi ziyabonga kwemsebenzi yakho ukuthi sezi qualified ukuthi ngakho sebenza siyayibongela into engithinta kakhulu engenza ukuthi ngiphathe lento le ngibona intombazana ka trend einkundleni zokuxhumana bathubani unokthula Dlamini bengazi ke nokho ukuthi bekuwusizi ngoba ufike egqoke ingubo yakhe wasegqoka i-gown lane graduation gown ne metaport isigqoko lesiqembe sekhanda wase
metaport leyo niyaqala ngithi
metaport pelathina umbombo welecture ngithi asiwazi sagcina thina e-high school sifundiswa isingisi ngesizulu ngoba abantu sebethi nje amaZulu awasazi isingisi ngathi thina isingisi ngizobuyela kwemnyeza ngathi thina isingisi sasisifunda ngesizulu
so
uthisha afika athi bantwana bami namhlanje ngizonifundisa i-past tense athi ke nali sentence likwi-present tense
uthathe verb uyifakela uED sekuyi past tense ike sasimfaka ke uED nalanga funeki khona ke
uqhamo yabona nje
ngoba futhi zawufunda uDot
impela
hey zawufunda uDot
sislepe ufish kule bhele ufish lapha namanje lo ngasebenza kaze kubuzwe mina thi lo cast le
intethelela
sidiye mase sithe eh ayi ngathi ngisize ngalutho yonke lento le namanje iqanda ngalebhela mina iyelo yokho ngizongiyokhiphela
espace phakathi wazi ngisho egg yokho ndabe zitha
hobe mana u because to beca use uzwe class beca use u because ngoba ine isigisi sisifakwa ngesizulu kuthini
ayi uyabona
umhlaba hey othisha abantu ukuthi uthi yamadaka
i South Africa kufanele yazi ukuthi kwazulu Natal makuze emfundweni ikhona inkingi asingahlekwa izizwe thina la ihlala la eGoli bethi yini amaZulu engasazi isiNgisi
mina
kunenkinga
mina bhuti uDlamini ngingakabuyeli ngapha kuloto thoba kaDlamini la engiphuma khona namanje ngakithi kune big 5 lapha ne game reserve sisiqiwe ikhosikhulu nje sophansi kwahlabisa ama tourist asuka lapha ayekoleni asuke eyogidelwa ingoma ngoba kwazi ukuthi nabantu bazolo gida ingoma ashiya maswidi a sponsorisha mhlampe ngestationery zonke izikole zakhele nje leya ndawo leya iculture nje le nto yakhona kuyoculo shosholoza yonke lento le yingane bayivakashela ba primary kwahlukahlukana kwezindawo kodwa ke bengila enye into kuyasho impela ukuthi lento ayilungisekanga kunomehluko phakathi kweletter neletter
ewe
ehe kodwa ke sendu asidlule bese ngekho lapho ngibonile no
lecture and lecture
akubamba phela ngimuntu siyaqonya abantu abawubuni bothisha bangichazela ke bana ke nami ngihlaniphile ke lokho ngiyabonga ngoba siphakame nishembe i lecture isifundi lecturer ilo o lecturisha i lecturer I lecture
uzobuyela mnyeze ngendaba yesingisi
yebo
ngiqala ukusebenza ngi security
Yes.
Ngithenga kadile kuyisunday kwafika iboss emsebenzini. Yapaka imoto ngaphandle kokumnyango ngihlezi la ngaphakathi eminyango. Wayesethi Zakhele please watch my car.
Oh yeah.
Ayisangeqe singizwe.
Hayibo.
Seqa nje sathi. Ngangithi minute angiwashi. Hayi imloya phela ngithunywe iboss ngigijima ngicwalisa.
Itheni iboss?
Watch my car.
Oh yeah.
Futhi washo nje kanje.
Oh, wazosay.
Uyazi sangeqa nje sathi nje sangeqa nje kancane.
Oh.
Ayimi lwa ngigijima ngithatha insipho ngithatha ibhakete. Impressive boss phela.
Mm. Ibhakete.
Yeah, uma iphuma iboss iphuma iphethe ama briefcase lapho uyayibona ijahile. It what's going on ngithi mina say I must watch.
Oh.
I said watch. Watch mina ngamqala efemini sengifunde 12 years isikole. Ngangiqala lelo gama.
Kodwa umuntu mayithi watch out nje kwavuka.
Ngangiqala nqa ukuzwa lelo gama mina. Kwathi angilandi school fees esikoleni.
Buyeke isecurity test sekalula ngazi uthi mina iemath security indaba engayidla intelezi ama security athi diseke kalula nje akawona sidunza ama security
kanti kanjalo uma ulifice kabi lathu umthetho uthi hey
ngisathu
uphethe imendlela engakanani ungakhali ngembezi limesangweni ubonthi ulibukule uleye kodwa manje ilona libalansela and
anayi power yona ngazi noma uhlelo lokudla imali noma kufanele kube njalo yini ufica e-police station kugadiye i-security kodwa i-security
ligada
amaphoyisa ne-police station kodwa i-security line less knowledge of umthetho nokugada
nokuvikela
engaphekwe e-police anganoma u-system yokudla imali leyo nto leyo uhulumeni zaphela akayibuki
no ndaba ezitha ngizokutshela ngokuthi seniyangibalisa kodwa kwi-topic
hayi asikhohle sokubuyisela
ngiyazi ke lethu inole kuma-rules kuthiwa knowledge of the subject
yeah so lana wobona abantu banamhlanje baprefer i-private sector qashwa kakhulu private security companies kwi-private security company ngeke ufice indoda enomkhaba kuthiwa i-security gaxa spam but ku government
beya kahle mntu hayi kanjalo
all right so lapha na i security libamba isithunzi so umuntu uyiphoyisa la SAPS indlela ifitness yakhe ima security ngizokuthola ngakatho ngizokade bese Pitoli hey amaphoyisa kusena avukanga ase Pitoli nase Johannesburg ayisethandazela izinsuku ukuthi bahambe yini na
uqala ukuzwa mina ukuthi kanti of 4 days athi ngcono siya ofa kusasa ngicela nokuya nini athi hi, 4 days in, 4 days out. I mean, way!
I'm going to have one good tea. Labantu laba are unfit. Abantu basari la yanga kumthetho ka SAPS. Ngoba abantu abakwazi ukwenza umsebenzi, abantu abavala isikhala samaphoyisa at private sector, private security companies. Ingakho abantu behlala kuma estate, kodwa bebe bakhelene nama police station, kodwa bahlala kuma estate lapha bagadwa khona iinkampani lezi ezimele ngaphandle kwahulumeni. Ngiyakho ngasho ukuthi ngeke usifice isidudle seyisecurity noma mhlawumbe seyiguard ku private sector but ngapha kwa SAPS abantu kumele ngabe ibone ukubukelwa kubona fica yonke into iwest kade ngibuka besanda ku recruiter
ama naba hips
ngoba besanda ku recruiter nje sengene ingane zangu 2003 2002 2004 like uyambona umuntu ukuthi lo unfit usindwa naye isbam ngeke azakwazi lo muntu ugijima nje 100 meters to ugijimisana nesigebengu phansi. So izinto izinto ezikanjalo nje kodwa ke siyothina uhulumeni wethu.
Cha miyeza ngoba sikuphazamisile futhi ungaqhubeka ubukhuluma ama graduates.
Oh.
Kodwa ngenze ukuthi uzokhuluma wedwa ngoba hey angibona.
Cha no akukho kubi lokhu no akujulile usisi laphana uvele kade graduate lapha eGogoda kuyi celebration.
U metaphors.
I attire ndabe zithale yo lento zane ema jazz
ngoba imamalika le ibamba into iyahlala nje
ngoba
udu
mayevela wase wavela ngeinwele zakhe nje inwele lezethu shuthi bay relaxile kahle kwazelula kungamagoda amabili nengubo ngesimo ke sabantu futhi bengafakanga like this artificial nails ngesimo ke sabantu abantu base bam recognizer njengomuntu oweswele noma ohluphekile mina ngikwe ngeso lokuthi why sithi mhlambe weswele ngoba mhlambe ngenzeke ukuba uyiqhaja ngoba yena ngoba kuyichilo kuyisichitho kahle kuyibhadi kuthina abantu abantsundu ukuthi singakwazi ukuba proud ngendlela esiyona ngeinwele zethu uma ngabe umunye umuntu engenzanga lokho esikulindele bese simbukazi njengomuntu osokole ngithema ngabe sengizwa ke uMadlamini lapha nokthula owakini fuza abantu lento uyayazi wazophosa ngisesandla ngeza ukuthi bagcina shot bemenzela icelebration umphakathi wamnikelela ukuthi ngoba engathi simo umama uphanda kanzima ekhaya and uyena yedwa kade funda uthe uvilaphila ukuthi axayeke isumama sihlale ke ngesihlale ke singambungi nohulumeni okhona ngo NSFAS ngoba ihlazo lukadade wethu belifihlekile nomama futhi ngoba ngeke uyimele indaba ye tuition fee yase university kodwa ke okunye okungilimazayo kubhlungu abantu bakithi ukuthi umuntu ufuna ukuthaza velele esizweni ngeside libe ngokuthi uhluphekile kuyina abantu beintervena noma kufuna ukuthi wenze uzowenza into ehlukile nayo indoda le ejabule ngokweqile kadishadelwa eno trend yomshado onyaka wonke bagcina abantu sebesi recognize nasemsakazweni ngathi siphose lokuncane kodwa kube yenze le nto yabanomali ngabe abantu abayi recognize ngathi njengathi abantu bakithi bengayifundisa ukulekelela kungakaveleli kabe emphakathini yazi sesihambe kakhulu inkulumo sasakhona nokuthi siphethe inkintsho la umuntu omkhulu umuntu ozoba umnumzane in no time inkintsho kunkintsho ukukhulela ngaphansi kwamfethu lo uthi uyakududuza uyena mduduzi wakho after indidana shuthi na uthema ebona ukuthi ayi ubaba wakhe lapha nomdala waseqenjeni uyagcacelwa vele waba inspired more kwenzakaleni kintsho mfethu
ayi cha leyo ugcacelwa thina sikhule sishiwo baba sibancane nebhadi ke kumame ke
ayatsaka ngomabeni uma beshupho lo baba
kumame kumame ke ngizala ngangedwa ngumfana ngilaye amantombazane odwa
uyinina
eh lokho kube
sekho kafuthi yempela ukubuse ebukhosini ngabe uyinkosi impela ngoba kahlehle ngokomthetho ukubeka kobukhosi ukuze kungabi nayo split la la khonjwe khona inkosana inkosana afanele ibe yinina
oh
ingabi nabo abafowabo
hey ziyacima ke manje ba hey ongasijulisi kakhulu ndawo ezitha esikweni ngoba
hey iyabulaleka futhi
nezo zibuyisele emuva ndaba ezitha nzo
so yabona yabona inkosana fanele ibe linina inkosi nje kufanele ibe yinina kwabo angithi vele uma uyinkosi akufanele ukhalo mfazi oyedwa vele la ke khunjwe khona amathonga amayivikele kahle leyo ndawo kufanele ibe linina
Oh
ingabe yinhlwa kodwa afanele ibe yinina uthola ukuthi ilamintombazane noma ilanywa amantombazane odwa noma bese ilanywa amantombazane angabi khona umuntu olengisile okhalweni luka nina noma lidlovukazi
manje kwantetha banabo kubukhosi
cha ufanele ukuthi uyinkosi
ke awukiyo nje himlo ngoba yimpe cha utheli lapha che mangkhula ubaba ke at the age of 25 ubese senza izinto eziningi kakhulu bese lobola umame esevusile futhi nekhaya so kwaba yona ubaba yena role model yami ke jikelele
wow
yong mangiyimina nje mangiyonke ngikwenzayo ngiswe ngivele ngicabanga ubaba uthi nanoma ngihamba abantu bethi nangu mathofana ingakho nami ngase ngithi hayi ake ngenze ngenzisise lento oganolela ngiyenze iyenzeke nanokuprovela abantu abaweyayo lomsebenzi wethu lo siwenzayo lo kusakaza umhlabathi bese uthola imali
ngokugagaza ingoma lapho uyikhitha ingoma lesingaka emlandweni lokuthi lishaqacelwe nje lisa sendimene
abanguthi ngale ngalesithathu
okhona amanya ka
uPolo waganwa egide la kuyiqokama
yeah
wase kuzoba uThibela ngapha eKwenlami
hayibo
kuba yimi ke lona
ukuthatha kampungosa
yebo
yabona inkosi impela phela makunempi yayidunga kanjalo impi owuhamba uyo khomba intombi ezalwa isitha sezwe lakhe
ndabe zothu isap manje lapha ya
isitha
hayi ndatha wabona intokazi intokazi ayethanda wayibona bafanele amagceka
kube kwanjalo bafowethu ngoba uhlelo nje luzoba fishane ngoba luhlanganisa nobaba esoba nabo manje obaba umfowethu ubaba uSiqhobo kaMpongose kanye nomfowethu lapha na ke uNdlovu yabona umzamo mfoka Ndlovu bengicela ukuthi mfowethu mhlambe mfoka baba usibeke esithombeni lapha ukuthi kuhambe kanjani ngoba mina ngikukhumbula kwami uyakhumbula ukuthi eMega City it was 2006 noma yeah lapho kupaka imoto ngemuva lapha na ikhumbe bomvu ehamba ibhofu uDJ Sindara lapho ayenza uFaka Sibiya enza umcimbi eMaskandi experience obu yena umuntu oqala owayenza umcimbi uyomaskandi hayi njoba sesiphashelwa abanye abantu yabana matekenya ebahambe behlabenyuka namafake amalonde so manje la into eyenzakalayo
ifake yelunda into enjani
ifake yelunda laba abantu abazenzisayo
benze ngathi
bozenzisa yabona nje wena mfowethu nje uyayibona nje uyigqokele nje inkosi yami ikahle nje ngendlela ukuhlonipheka kodwa uyisigwili udlula abantu abahlale besibelesele ngokuba isigwili mina ngijabulela nje ukuthi ube wathi mangumbiza laphana ngumfana nje ngisemncanyanyana ungibiza na umncanyanyana wangibiza lapha wangikhomba wonani novusizwe langa futhi
impela
ehohlelweni esikhokho samageze phakathi uhlelo
oh
ehe eMega City wangibiza ngazogida lapha ngani mangizowina ikhasethi yamageze
ngakupha iCD yamageze
yebo wanginika iCD yamageza ke ngajabula ka nami ngijabulela impaduko nje kahlehle yabona teja ngale mina ngonga ukuba kwebhova ngazi ibhova ngangijabulela into errong nje yabo kodwa ngangijabulela ukuthi ngizongena e stage nje kanti vele ngonyaka olandela lowo ngizongena emsakazweni uKhosi FM mfowethu awusubeke sithombeni ngoba sihambe sahamba sabonakala indlela ihluka ugcina ubongo tshatha umbongo busuku nemini njengoba uthi uyimbongi nje umbongo busuku nemini mina akazungibonge mina kodwa ngisakazile ngikufaka emsakazweni nangoline 6 mina lokhu ngishaya nje ngehlombe ngisiba yabona ukodwa mina umakhelwane wami mina umuntu ongathiwa ukuthiwa thiwa kubi umuntu ongafika aqala yimina untshatha angafika kudala siwaya kona ngoba mfuthu ngicela nje usibeke emlandweni wakho nobaba usixhobo nendima kamasikani nje ubinjiye nomlando wakhona fodaba
ngizozama ukunqamulela ngishiye lapha engakhoveka khona
yeah
ukhoveka kwami ke umtshengiseni wabe sengithatha ngisondeze eduzane
yeah
officially ngobe sengisondeze eduzane uma na umaleme engakuthatha kubekela ungavuka
usuku angeke ngingibuke ngiyangisilinganiswa nenja hamba mama mubi Jesus in the name of Jesus the devil shall never prosper
akasha umuntu selele phansi siyazi uma lema use out
mana wena mfethu ngiyacela uyigathe ibonelo zakho mfethu uzongihlanjisa
ngixolise ke indaba ezitha nyanda emkhonto mfoka double man
isizama ukungibonga manje ngisalo
umtshengiseni wangithatha wangiletha la eduzane
ngani yakwethu
nginezinto eziningi engaqala mina ukuzazi ngoba sengisondelene namageza
yeah
ukuqalwa kwami ulale hotel ngihamba namageza babethu mabe odlala noma abe bawodlala emtuba noma ngabe ejozini noma ngabe eMaritzburg babesuka eDenver hostel bezongilanda endlini eThembisa bejabulela nabo ukuthi bahamba nomlandeli omkhulu into ekuthi ukulandela umasikandi yaqalwa yimi ngqa
ufakazi
abantu abakwazi lokuthi yimi engafaka abantu ngabashiye sengibashiye bodwa balandela abakwebhana ke benza yonke lento abazenzayo abantu kumasikandi yimi umlandeli oqala ngqa ukulandela umuntu okumasikandi angithatha umtshengiseni angisondeza la endidano angithatha ubhuti usiqhobo angisondeza la u-N3
iphosi yakho malinyana
yebo u-N3 ukusuka eGoli ngeThekwini mina ngawuqala ngamageza ukwazi iTheku Durban ngaliqala ngamageza bengilalise emahotel uma sekuzongena bona bese kuthiwa ngene uqama uqala ngangilento ephezulu eKekeni ngaleso sikhathi hayi ngoba sengaba njena sengaphelwe ushathini
yakhela uthi isikhoko samageza phela umtshengiseni becapitalize ngale yonto manje ithukuthele le yakithi ibhova ifuna ngathi lento ngayizandleni kanti ngokomculo ibhova laliphambili lilekhi marketing
ayengekeke
Nani phambili?
Hayi
ngeke ukhohlwa umiso nomatshana. Ayikho into ayiqula indidane.
Yebo umiso nomatshana.
Ayikho into ayiqula indidane.
Mana ke
manipulate system. Akeniqele. Akenisuku. Habe.
Umuntu ophambili umbona ngefollowing. Uma uless ngefollowing kungani ulandelwa abantu abancane? Uma kuthi wena uphambili
phela usiqhobo wayekhokha
ekhokhela abalandeli
cha hayi abalandeli ekhokhela imarketing
oh manje oh kusho ukuthi
uyazi ingoma le ethi
uzofuna ukukhuluma ngasokhozini singazazi
uthi ukuthi wakhompala usiqhobo agent ingoma eyifaduku nje lenel sakhala kamnandi ithe idla abantu ahamba ndodane ayikho indlela ukuthi le ngoma imiseke nayi ngoma ihlupha manje amarenke
ngakhoveka kanjalo uma sengikhovekile ngizokhuluma leli qiniso ngithese ngingaphakathi ke kwase kwakheka abalandeli bakamgqumeni ke manje kwase kuba nento mina engizothi yangibhora angizange ngiyithande angiphili le yonto uNkulunkulu ufakazi wami angiphili into yokuthi uma ngizwana notekisi ewumculi yena engezwane nongizwe automatically ungizwe useyisitha sami le yonto angaze ngayithanda futhi ayikaze yabasenhlizweni yami kwase kunale auto ke ethi umgqumeni into embi ngokwabalandeli bakamtshengisini. Ilake la engathi ke step back khona. Ngoba angizwani mina naleyo nto. Uma ngizwana nawe, ngizwana nawe. Uma umculi B, wena umculi A, uma umculi B ekhipha ingoma emnandi, isuka imnandi, we cannot ignore that. Ngidalwe kanjalo. Nowadays, ngumuntu ophila nokhuzana.
Cha, uphili na uqheme naye nje. Yonke into
no matter what you call it.
Uhlola khona.
Ngifuna ukulibeka leli phuso. Uthi kungizwe ngicheme nokhuzana kodwa mina ngathi ngiphila nokhuzana.
Oh yeah.
Angihlulwa ukuzwa ingoma yomunye umculo ukuthi mnandi noma ngabe uyimbangi ngokomculo. Uyimbanga kakhuzane noma uyini. Uma imnandi nje ingoma isuka imnandi.
Kuyenzekani mhlawumbe ukhuzana ukungamuzwa kahle kwesinye sezikhathi ukuthi ayilana. Ngathi ayi.
Ingomene ezu-5 ngeke zibe imnandi zonke. Imvelo angithi la sikhuluma iqiniso noma imuphi umculo engomeni ezo-5 azibe imnandi zonke noma mina ngizokhetha ezo-4 noma ngikhethe ezo-3 noma ngikhethe ezo-2 i-reality leyo.
Oh yes,
i-reality leyo. Angeke nje mina ngivuke sekuthiwa hey ngithe u-SK angimfuni noma u-SK
ungachaza kakhulu bhuti omdala lekhi iphutha bengibuza nje ukuthi kuyenzeka yini ukuthi ungabe ukuthi ungayijustify kakhulu.
No, hayi kufanele ngikuchaze ngoba bengivese nginakho. Angichazi mhlonishwa ngoba sekuwo ngiphushele lapha. Ngifanekise kuke kwenzeke.
Ikhona kodwa ingoma eyodwa yazi inkosi yamasikandi Mthandeni.
Angeke ngiphawule ngokobukhosi.
Hayi cha, mana angithi mina shoyo. Mana. Kona samasini ngomasi. Ngithi mina ikhona ingoma eyodwa yazi yeye inkosi yomasikandi Mthandeni. Usho mina ngathi. Masengicela impendulo mina.
Masengiqedile edlamini bese ningipha ama qualities obungena la ebukhosini kumasikandi ngoba maningi.
Nayo bengibalekela lokho ngoba mina angiwazi ama qualities. Nenkosi umisuzulu ekhona ingoba kwakufune kwaku lesizathu nalesizathu nalesizathu esambeka waba inkosi. Mangumasikandi mina angaze ngaba nenkosi kamasikandi.
Inkosi yazana.
Mina nje personally umtshengiseni noma ngithi umgqumeni wayibiza ngenkosi.
Ayi wayibiza ngenkosi. Xam mfethu ngiyakuthanda uhleli kahle la
endlini.
Uya ngokuya uyanyima.
Yabona
manje yokuthi operation free ukhipha la. Yabona Xam uzophuma la
manje.
Ngiyakutshela. Ngeke wayibiza. Ipofu lakati ngatika inkosi.
Lungileke. Uzochazela umnyeze ekugcineni udini ama qualities. Uzochazela umnyeze ekugcineni. Mina angabe ngikhulume ngento engayazi.
Mina ngivuma imarketing kusixhobo, ngivuma imarketing kuwena. Ngoba kwakhontwa wangena ngo-12 ebusuku, wakufonela ngo-5, i-disparation leyo ayayisutha umtshengiseni ngoba wayeguglisha nokucula kawu-10. Ngumsakazi untshatha lokho wayivele ezama ukukhova istage ngoba wayidisciplined wayimazi ukuthi uzolokhu nje lapha enquthu nje kade kusuka idumo laphana uthi thedla amazelila emva kwakhe walanyelwe lokunjana yini uthi hey izosibulala lengane mzana wazi wathi you know eyawahla wena mhlawumbe wawukhona ngalelo langa wazi wathi you know eyawahla eyawahla lokusaba lengane. Yebo sibona ngiyazi ngakho sibulale kahle. Ayidlulele ibhova nedla amazi idla amanzi. Ngitsho zeyithandayo. Ehhe, ngithi mina uwe mfowethu
uthi right macinga namayechebe nezapha
za kwenza manje. Oh, CEO Maskandi ibhova lakati katika. Futhi wayengeka abe isipikili sibe inkosi yomaskandi ngoba siyashayelwa sona asishayi. Yabona? Lokho ku-clear lokho ngiyacela ukuthi kube clear na kuwe mfowethu futhi nangoku quality of music umgqumeni wayenkosi yomasikandi usahamba emhlabeni wahamba kuqala walandelwa ibhova mawubuka even on social media ngoba iqiniso mase silele sonke levelela namanje inkunzi ekhonyayo ibhova
wabhuti Dlamini ungibuzela mayethi sipekile sasishayela
Asishayi sona. Wawa sibona shayi.
Ungibuzeleke kule yamakhosi yamanje. Kwa amakhosi ngazi kamasikandi bangakanani.
Mina bengilayithenini umfoka Dlamini. Ikhona ni into kuyizwe Nkosi uMaskandi umthanda neSK na.
Indaba ezitha noma ngabe sikhuluma ngamupho umculi. Uma uzongifakazisa ubukhosi. Angena ubukhosi ngisho ngabe sikhuluma ngokhuzana. Asingene ubukhosini. Ukhuzana ake ngibuye ukhuzana. Abalandeli bakhe bathi uyinkosi. Ungilinde nje ungangichathi ngimile ngilinde ngiguqu.
Ngangilindile.
Mina uKhuzani angimrecognize as inkosi.
Good. Yes, hey, it's loud and clear, guys.
Ufuna ukuyiqova, ufuna ukuyiqova.
Ufuna ukuyiqova.
Angiyiqovi.
Ngimrecognize
iqiniso lakho. Le nto ngiyokame ngimaziyo ke.
Yabona ungizugula impela ke namhlanje
ufuzi.
Yabona namhlanje wenyusa amagage.
Yazo bhuti mina ngusize.
He wenyusa amagage.
Ubhuti mhlawumbe ngusize mina.
Hey walikhulu beqinisi.
Kulombuzo wakho ade kubuza.
I don't recognize him as inkosi.
Uma ngabe kubuza ngomthandene ezinkosi ukuze uzokhululeka. Thani wena uzokhuluma ngomthandane as an artist.
Yes.
Yabona nje yonke le side seniyenza ayisasebenzi.
Cha, ngikhuluma mina ngokuthi akulizwa.
Ngoba mina ngibuza ukuthi akayikho ingoma yena eyodwa yokwayizwa nje. 24/7 akwazi uyizwe
lutho. Uyazi indaba ezitha ngizophendula lo mbuzo kamnandi kanjani? Kamnandi kanjani?
Awesome. Awesome.
Ebukhosini.
Uzawugugla cha ngisho igushi elinka kumbala kaNdodana. Kodwa uyise umbuka nje. Khawule gijima kimi kodwa laphana endodaneni uhlala azathi akuselwe isibidi
hayibo
mana ndaba ezithi layo khosi bengiqalele ko komgqumeni even othwalof iyavela ngazi ukuthi ubanwa inkosi kaMaskandi noma othwalof noma umfazi omnyama
umfazi omnyama clean
mina angeni lapho angoba angiwazi ama qualities angiyazi nokuthi ibekwa kanjani inkosi angikwazi ukuphawula indaba yobukhosi angiphawuli kumfazi omnyama angiphawuli kuthwalofu angiphawuli kumgqumeni angiphawuli kumtshengiseni angiphawuli kumjikijelwa angiphawuli kukhuzana angiphawuli kumtshengiseni angikwazi ukukhuluma into engiyazi mina ngikhuluma into engiyaziyo umculo wabo ukuthi ufika kanjani endlebeni yami uze uthunyelwe emqondweni uyenhlizweni umbuzo wakho ukuthi indaba ezitha ke akwenzeki ini ngizwe ingoma kaMthandeni Mnandi
yes
inqwaba ingoma kaMthandeni Zimnandi ngiyayidlala futhi Zimnandi hayi ngisuke ngenza ifavor Zimnandi nje ngenxa ukuthi angidaliwe
kodwa ngazobonakala ukuy forefront nje ube uyayiwenze
Oh, yeah. Awukwazi ukuba ku forefront enkatheni uphinde ube u forefront ku NC.
Nakho ke vele waphuma nje obala ke
manje. Yebo, awukwazi ukuba u forefront. Bona mangena nje emotweni lezo biseduze ukuthi kuzobe
kukhala kanjani ku BM7 series leyana. Mawuyizwa nje ikhala.
Ushweka bani ushweka khuzana.
Wena
ufuna ungiphushela ungiphushela khona.
Mana uyawuthi nje manje with ayibona yaye.
Cabo ngizwe ungangonisi ngidaliwe ngidaliwe uNkulunkulu wangidala nginje.
Angonisi.
Lezo biseduze ku YouTube.
Ithini esikwaziyo?
Indaba ezitha athe ngiveze
ama-million
u YouTube
la mana athina ama-million mawubuka nje mhlambe
hey uyahlupha ungizwe emhlabeni uyazi
cha lalela kade ngifuna la nesiqhobo ebizwe nje lapha ngoba kufuna kuqonde ukukhuluma la lokuthi umnikazi wempi kaMaskandi uSiqhobo umfowabo Mpungose okuyena wayeqala phakathi kwaMtshengiseni nomgqumeni njengamanje umlandeli oqala ngqa endimeni kaMaskandi owaxova uMaskandi
iplaylist yabekwa
mfethu
ehe na hayi ukuthi ngoba konjani angiyeni sopolisi angithi uyambona uSomnani uyambona uKhuzana uyibona nayo
uMandeni
uyambona uSK uyambona uMnotho uyambona uBalo
sobadlala amasi kuthiwa
uSezana uyayibona indidana uyambona uMenzi angipolitiki mina ngidlala umculo uma mnandi mnandi
mana ukuthi ipolitiki eqala obani balandeli ngoba uwe
hayi ngangapolitiki mina ngangishinto engiyithandayo
ipolitika yabona yabona mfowethu mfowethu wawupolitika ungena ebusuku nemini sesikufaka ngeke ingoje ugqoka amashaya amhlophe ukhanda ibuko lapha ukhanda sibeningi ibuko sihambe sacrifice ngobuthongo bakho ungalali uyosebenza ebusuku ngiyakutshela mina
akukhona ukupolitika uma ngithi mina ngithanda this part
uzongena ibhova libhakile ngangisemuntu onebhova kanje kodwa ngikhali inyembezi ubabaza umtshengiseni ukuthi uzongena lapha thiwe kwenyamazana usithi sedam nyamasolo hey my
kodwa nelodwa ilanga la
engakho lathi khona sayivale lendlini sizubumnandi bukamtshengiseni sizathi
kwakuzinyoka nyoka mina ngivalela endlini
ayinifikile
uma ngizwa ukuthi angidlale umqhumene SK noma ubani noma uDSD uma ngizwa ukuthi angidlala ngivalela endlini
mntaka baba
ngiyadlala nje mina
sesiyagoqa mntaka baba kodwa bengicela amazwi okuphetha mfowethu nangu ontetha usebenze nabaculi ababili ukhuzane usebenza manje no SK leyo feeling yakhe ithini kuwe nakuyena mfowethu ontetha mfowethu
ukuthi ibona amazwi okuphetha lawo
yeah
ngicela ukumhambela phambili ngamabuye ngoba umthetho wami ngile nhlobo ekopelisanayo vese ukushintsha ikhampani into enomandla umfo wami yeza nje ngeke angitshethe lokho asebenza ikhampani eyodwa uyozafa futhi afele kuyo uma kwenzekile ngasebenza ngapha uma sekufika isikhathi ngoba isikhathi siyafika sokuthi manje sengiyosebenza ngapha kwamukelekile lokho kungekhona ke ngebhadi akwamasikandi ngoba kwamasikandi singosiyazi kuze kweqe sikhuluma indaba zemizi yabantu kuze kweqe
awupha ngiyabonga hawe uyakwazi lokho ushushumana nodala ebusuku nemini
hayi ngodungeze no ngikhuluma iqiniso ngikhuluma
mina nje kuthiwa anginabafazi mina kodwa bagcwelile
kuyeke lokho ndabezayo
akwakusola ingane izoqonela uyise iphahla isizulu lesi ingane iphahla ingane ikhahlela umsamo
isifiso samo ngizodedela inkinga
umiso nomatshana
ubani umiso ubani lomuntu ohlala umbizo usukushetshisa
kakhulu nokuliphushile nje ibhala nalela nje nobona kwathi inkonyane nje
mana ndaba ezithi umasikandi uyadinga ukulungiswa abantu abangapolitiki umasikandi kuze kufike kule level recently umthandeni uthenga imoto kufanele igxekwe
ubonile lokho
no
California yakhe yahlupa
nginalento ethi no ukhuzana wawina indondo noma wenza kufanele kugxekwe kufanele kupheshwe yini umasikandi kuhlale kupheshwe into mayiyinhle ayihlali yinhle ayingashintshwa ukuthi inhle ukhuzana mayenza kahle thina esingakabi nenkinga yokukhulelwa umona sishaya ihlombe uSK mayenza kahle thina esingakabi nenkinga soshaya ihlombe njengamanje nje abafana bayiphethe indima kamasikandi hayi ngoba ngibaqhathanisa nobani uma ephumelela lo simshayela ihlombe ngoba lo mfana lo SK2 uthenge iRaptor imoto enkulu nami engisayifisa ngimdala kunaye siyambongela ukhuzani wathenga imoto le nelele yaduma kakhulu sambongela uwini indondo siyambongela
lele imoto
le uSK ushama milona amaningi siyambongela abantu abayeka amapolitiki bangena emzini abantu hayi lo umnumzane ngoba lo unjani lo akayena umnumzane ngoba ukuthi la rabisho yonke le nto le
leduzana phela manje
no ngikhuluma iqiniso anganoma ukho ngena umnumzane
uqalwa ngabazi umnumzane bakakhozana
no zi wrong zonke lezo zinto ukuthi mina mangithanda umuntu sekufanele ngidla amandla akhe angikwazi ukudla amandla omuntu mina ngiyabona
uyakhumbula ukuthi kuyi height yakho ukukhuka ilele beke phezulu esicongweni njoba ngisho ngithi mina ngokwe marketing usiqhobo nawo mfowethu nibambisene nobuqili bendidala ngoba indidala yayiqili elinzima
ebusinessini kumele ube yiqili
yes wakwazi ukuthi nishuthe niye phezulu laze labuye ibhofa lazo uhiker kulobo buqili elanibezile laze lakuthatha lakufaka ebongweni lakufaka engomeni yayimnandi nayo bese lithe ngisho uma utwana umfoka Dlamini umfoka Dlamini phansi babanango usezwile lamgubha la umlanda lapha mfutaka baba mfowethu izinto lezi mfowethu umlando wakho ufanele singawufihli siku-appreciate lokho ukuthi wafika unganakile nje ubukade uchaza kodwa wathi bawuthi uyinkanyezi lapha kwagibela kwazogibela ngisho abantu ababenganakile ukuthi wavukuzwa umtshengiseni good kodwa nebhova layithola selime emgwaqeni
lihayiyime engavukuza umtshengiseni yime engavukuza umtshengiseni ngoba umtshengiseni wafika la afika khona ngenxa yami
vele
yimike engavukuza umtshengiseni
xa wamvukuza umtshengiseni uyabona uyabona ukuthi wasidalela inkinga uyayibona
ukuthi engabuse ngakuvuma ni lokho aze abantu abakhulu ma bephakama bajwayele ukuvuma
awungeke mina nginengane ngiyisele mina ilokhu ingiphike njalo nje
Ayo ibingeke kuvuma indidane ngoba yagcina ikhiphi ingoma edwe ixamxeke la uye kungibuka mfowethu yazi yasekushiso yini yayingasezwene
ngifuna ukuyiqala phansi kuyidlala
yayingasezwene nosomnandi umfokalanga kanti mina usomnandi ngase ngizwana naye ngilethwe yindidane futhi manje nxa uthi ayisingkhovile indidane ayifuna ukuxebuka nami angangavuma ke sengiyabona bona yayisi ingena estudio yazi dwe xamxakile awuye kungibuka icisha isho ukuthi sinom bani umfoka Mdlalosa umzonjana yathi buyelana ekhaya madodekani ungibuka sengisho ukuthi hayi ayengeke isabonga isikhathi sasesincane
ntetha bethu lapha ekugqamalazeni kanje kusebenza kanjani ngoba sibone ulana loluhleko lolosuhleka ngapha asilwazi kanti ubuka hleke lapha lapha kumntana wami manje uyakhetha yini ngoba awuhleki bantu go hleka phela ntokothe cha udaphuma ngamalawa lawa yazi wazohamba ngaza hleke mara kanti busebenza bakwabeni uyazi umuntu osebenza kuma funeral cover akufunekele ahleke lobo ngiyakutshela akufuneki nje ahleke hlobo abantu kufuneka babenzela ama-shows amahlaya labo bequqwe ndawonye kuthiwe bonke nisebenza ngoba basebenza ngabantu abadumele wahleka nje kuthiwa
umdedele endaba ezitha mdedele woza mpoka ntetha yini uhleke kakhulu ngapho ungahleki
usezofela ukuhleka umnumzana lo question akanga lomuntu uzoba nesigcawu very soon
akabe lethe ngayisho nje ukuthi asikho isihlahla singenazi ingxabo zakhona abasekhweni lamazi ingxabo zami
bela kuhlekisa kulobona yaqinisa
abasekhweni lamazi ingxabo zami mhlambe kube kuthiwa mhlambe akaze bemveze lo tekisi lo ngabe mhlambe umuntu ongaziyo
very good
okusho ukuthi okunyeke ukuthi ke ukuhamba kweminyaka ngoba mawuzokhumbula sathi noBhemile laphana bahamba kwazoba yithi sahamba
qala
kumshiyashiyana kombono
igama lakhe njengoBhemile uyidlinsangu lendlela engayi
izinto uthuku zasemndenini emndeni wakumndeni unento sakhona
kunjalo
ngase ngihamba ke mnazo ngoyihlalela emakhaya ngayishayelela amaveni emakhaya okuyilapho khona kwaqhamuka khona uSK wabuyisa akangabe sabuyisa loya tekisi loya
wazakhelo wakhe
wakhandelo wakhe utekisi lo oseyibizwa ngenkinja kumanje osekuyihlahla esithela ithelo ezindle njengamanje kodwa ngibe nginezimpande zasekhweni lami
Uyayibona ntuse mlandweni mfowethu ngomhla kabani uyacacela ngomhla kabani
28 June
siyawushaya mawubuka ikhwe lakho lengase liphelele
hayi ukuthi lingase
mfowethu
lizophelela impela hayi ukuthi lakho ke lokho ngeke
ngidabaze ngathi sponsor nje
cha phela angidinga ukuxoxa nekhwe lakhe
awu manaki mfowethu uzizwa kanjani inkunzi eyimbili zobe yithibelene egameni lakho
mina nje kungijabulisayo ngiye ngisho ukuthi kube kuthiwa ubaba mhlawumbe usekhona ngabe mhlawumbe uyasho ukuthi ayi cha ngazala insizwa ngoba kumlando jikelele imelimonto yonke jikelele akaze kwenzeke ngisho emandulo kuyaqala nje ngeke ubeqala nje ngami nje nqa ukuhlanganisa iqhwaga zombili zimi ngapha nangapha emzini wakantetha okuyisibongo esingajwayelekile nakujwayeleka kodwa manje sizobuhlaba
wonke mina nanithetha aphi ngoba ngamna ngisazi isibongo
mina singajwayeleki nje yini awumbuzi
nama ngazi kwaza badala
fana nabo ngikabandaba lo na icanga ngiyaphila nje ngithi
mina baba khona la iduze
kulungile ngithi abahambe kodwa
ngithi kodwa naye zimtholi lo ndabandaba kahle
Andres
hey I don't badaba lona ka fetch ho ai siyalwa nje phela phela manje ikhuthele ikuze yapha hoti ai
cha ukusonga la
abambe
ukusonga la kumfokantetha emfokantetha uhambo lempilo into ende kabi ungasinyeli isihlahla ngoba uyitshethu swedlule kusa sewukuphinda uphumule kusa angisho ukuthi yokubuyela ekhuzani cha ngisho njalo kodwa mawuhamba nje udlule endaweni ubodlula kahle ukuze makwenzeka uyithuka udlula ngakhona udlule kahle manje abantu abakwazi lokho nathi sake saba nabaqashi sedlula kuba baqashi asedlulanga kabi asiphimiselanga mathe bafowethu asolugadu ulimi mina nje ngayifundisa ukuthi ulimi lwami luyokhipha okuhle kuphela ingakho ungizwa mangikhuluma ngomasikandi ngibalansise ingoba le nto ngayifunda ngayifundisa mina
ngathi mina balansise eqale never wacindezela ibhova
hayi uyahlupha
wacindezela ibhova nje namanje lokuphila
okumayo
ngicela ukuthi lokuphila ukuhambe kunjobu njalo ushushumbe nakho uye la uthe uhlele khona utiqinise uyo noma uthi qinzi bese ke isefo ke zisho ukuthi ke zithini
zona womchunu sengiyavala sengiyavala wathi ngelinye ilanga ngibona ku social media ushinto ezithize ngontshata ngenxa ukuthi angizwani mina nento engathi nomsindo ngidaliwe nje into manje nomsindo angiyithande ngakufonela mina ngathi yini indoda uathekhu ntshata kanje wathi wena hayi khohlwa ileyo nto thina sizinsiso ubokwathi untshatha ngeke ancwatshwe ngingekho nami ngeke ngincwatshwe untshatha engekho ingobani ngiphila nani nobabili uma umunye segadla komunye ngeke nje mina bese ngiqhumtha inside engangitshata ngoba angifuni
awu ngizongikhuluma ngomndeni wakhe awazoke ngoba mina induku mawulo uma insizwa phela iphelele esiphongweni iphelele amahawe
lesilonda siphole nokunandaba
zethu angizwanga isilonda wena ungazali ingane ihambe wena inya igcekeni ivimba ama customer unebusiness iwavimba ngothuvi bese uthi sizobona isilonda fusek
dlamini inhlambuluko uyayikwaleta
hayi ngiyayikwaleta hayi ngizoyilungisa kodwa
macinga ngicela ukuthi ungahambe ngoba sekuze kwaba nanale thuba lokugcina ngicabanga ukuthi closing remarks yethu lena indaba ezitha while inenza umsebenzi omuhle kangaka yokukhulula isizwe ngizule no minister lapha uMtswaledi oka Home Affairs kade ekhalela ukuthi bayabonga kakhulu kubaholi bemarch and march noma ku ANC baholi bakhona
ekhala ethu yabonga kakhulu isiZulu sini leso
no like ekhala ngokuthi laba bantu ifika namthwalo zibaxakile bayabo
bene budget
angizwa
bene budget babonga kithi singena budget
lapho sesibuyela lapho
hayi laba bawole beni bafalayi hayi ubuzo ikhuluma ngalenye langa la usibhedela wena
bengifuna ukudlulisa la ilento zana i proposal kade ngithola phana ebikade suka kubantu oh next episode kulungile
what I mean mfowethu njengoba ngibizela la ngibizela ngingqala
bacikwana
ngiqala ngibonga ukuveza umuzwa wakho ukuthi abantu bakwaZulu bayakwazi ukubonga uyabona ukuthi bebonga into encane kanjani eyithatheka nje ngalencane ethi bonga ukuthi entry wawazi ngobani we are the appreciating nation it's a Zulu nation and wherever you are as a Zulu person you must know that us we are like this and we must appreciate we appreciate and exaggerate in appreciating and lonto oyenza umfowethu usuphumelela ungaka uyi multimillionaire yabo le nto leyo ikhombisa ukuthi ukhulile umfowethu ngomqondo unama business lapha nalapha kodwa futhi awukhohliwe ubuwena. Thina sikubuyisele kubeni uwena ke manje. Namanje ke mfowethu, ubuqotho bakho noliqonda kolemlwako. Awukwazi ukuthatha ingane yami uyifake ekhwapheni. Emveni kwalokho ibe yona ingazange zilenze iqiniso kuyise wayo. Ngokwenhlonipho. Hayi ngokwerenta, ngirentelwa mina. Mina ngihlala ngisho ingane zami engizala ngokwesende. Ngihlala ngisho mina ngisoze ngodliwa ingane mina. Ngathi unenhlanhla mntanami uncengule kusasa lakho. Kodwa awudluli. Le nto ade uyisho nje ukuthi ngontshatha. Ntshatha mina zizwana ngabi naye. Ngibathi siyongcwabana. Ngoba mina uma ngimshaya ngezinto mina eyiphambi kwetafula. Yabona? Naye azazi izinyanga zazi. Ngisho mina umfana ingane yami uTshata nami ngingane yakhe. Yabona umfowethu. Yabona. So and then ukukhuluzana kwamahlombe okunye kudalwa ama associations ngoba naye uTshata makutshena imfihlo umntaka baba sengivala uTshata lento ethiwa impucuzeko yasungula uTshata uphi namhlanje akanalutho uTshata abantu bagana balabafazi bakhe imizi bathenga ama flat benza yonke into uTshata akanalutho ngoba umnene bakhe one day I would speak about uTshata ngobumnene bakhe ngenhliziyo yakhe enhle ethathwe abantu besebenza izinto zabo njengoba umbona ehlubuka egcineni uTshata
awu
uhlubuka nje ephume esandleni ingoba isilonda esidala kuyena ebuka izinto zenzeka phambi kwakhe uTshata ulikhandile lelizwe likaMaskandi ukontributile kukhuliswa noMaskandi kodwa akaze abongwe ngalutho kunothi ubongwa ngendle nokuthathwa njengesithutha manje ke it's time for us to rise again kuphuka khathide phuka ngoba
siyathobeka siyathobeka
kodwa manje ke mfethu nawe ngunike homework yike ungavuma ingane ukulalela ingane ngaphezulu kubelalela wena ngoba ngiyayazi salwa yimina it's very manipulative
mina ngizwe ngemtholo
very manipulative
Dlamini
mhlonishwa
ngibuthola umholo before nje ngisazocaphuna kula lama million masiphuma la sengithembe wena wena umholo wenhlambuluko ngoba lenhlambuluko iyadingakala lenhlambuluko lo and wena bhuti omdala shuthi ngibona ngathi wena umuntu ongayihola kangcono yibo ibaluleke
kodwa likhuni njengemantikini lamajalo
ehena kodwa ngiyamthemba ukukhaya lakho bhuti liqinela ngiyamthemba
Noma ngoba wemqofu oqala cha mhlambe ke ya. Basta futhi ngitshengisele walahle ibhova angiyeke phansi.
Ngangalala.
Yabona into siyamehla. Ngibe kusaphe ngoba phela.
Ayisukolo kolo ngile siyabona.